Kufanya kazi mama yuko ikitandani kama si wa leo wa kesho na kupona sizani nipate labda neno la mwisho no ficha no ficha mengi ninayo yaona kifupi nafunika kume nikiamini kesho nayo siku mapicha picha mapicha sizani kama tapora wanangu wa mtani mnyumbe hivi tani mchana na usiku Sholangu la unyonge kipato hakikidhi mahitaji napiga moyo konde ya rabbi mola mpaji
never never never
never
never never
never never never
sate to mama wanakula
never never never
never never
never give up
never never never
sate to mama na Mungu anakula Kipata kidogo leta na nao tule Achana nao na usimaga umezoea bebo Mana siku zote nyani aloni kunule Morali nyumba na subira imani peke ngao yangu Mana nisha sali sana ila mambo bado tafarani Mama kanifunza kikabira nipone sana hami yangu Tena nijitume sana na vya watu nisivitamani Watakuta mwanga kibonge tena kwa dhara Cheke, wanachotaka we uonge Waseme shukrani ya punda mateke Mama lisema mkuki kwa nguruwe Kuishi na watu kazi Achambe atukande hata ni uwesha same Mzazi ni mzazi
Nipe ujasiri Kwenye kufanya mamuzi
Inikomaza akili Isinipoteze miruzi Uniamshe alfajiri